Unajua kutoka rasta wa mwaka sikuze matifurishia magwado. Bro, hiyo fuku yake lazima tuiteme mate kama mababu. Wacha ni mgoogle bro.
Magic's anger on the beat.
Walevi. Kusababisha mwendo aste aste kuwatisha kapesa kananiangaisha waiter nilete ile ya kawaida na leo nimepiga lukufisa leo kila picha nalipisha leo siezi choma kitire kwa nini nimejibebea ndani ya kichwa nikiingia manzi ya kukwisha nikimwambia nakosanisha alafu nakutoanisha bouncer toa huyu muri amelalisha.
Ntafuta na mnipati utadishi nini likijaba au kaimati huyo si wangu ni wakamati ema kona mini mili dunapati pati alaka pwaka zuri anaitonga jikapri huyo utekwa na Audi TX ndio gari sijui English but wapoa ni walami
hata jua nilifuliza nikitokea na kitambi
kama Christoph mini beshte wa mutudo buda peleka hiyo injili yako huko. Chunga sana usinipeleke na fujo ati nani yako wapi faster faster mimi huu.
Walevi. Polisi. Walevi. Friday. 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 Basi tu polisi. Friday. Friday. Friday.
Chere sifanyaga na romoja itisha waita bila woga na ikifika kabla uja onja mwaga kwanza fallen soldiers rule number one ati obey your dust alafu mamoshi wachia waras dance floor leo adi meja magals wakirombosea ilembogia magwash nikizima tuduche kanairo vitu zangu zipelekwe Shylock Bantu leo ama nylos kauwezi ti kunywa nylon.
Polisi. Walevi. Friday. 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 Basi tu polisi. Friday. Friday. Friday.
Walevi.
Walevi.